Ethiopian rakko yero amma ke sigirtu giddisenin sa alan fromu akindendenye furmatisa biyu makesa dufu qaba jedu ambassadoroni america duanilam akasitya dechisan wogga tokof kaba ethiopia ke set worworan sagege famature lalse radion sagale america kan hasofsi se ambassador tibor najif ambassador donald bus adde duman gosa rakko am ethiopian ke sesentef kanishe saatale tau isani lamiwon ethiopia adde dumasani woldende uran malatin nagan wolinjirachu danda an barbadu qabu jedu diplomato talaman kan dubise carol castioti jalanetes diplomato nilamen ero ethiopia ke seturanit lamiwon biyetti humnoti alafa kan jilben fanne argusani fi qodi adunyas lamiwon biyetti ofisani furmata kargatani hala mijesu qofa kakabanu bachisan biyota gamba afrika ti jilli adda united states jeffrey feltman presidenti nigeria durani obosanjon ethiopia rakwa makese jurtu kesa akabatu ya ligo chajran kan dinqiti vatan ambassador but ittifufanis akasiran
Ethiopians are proud and independent people and they are not the most receptive if you will to
lamiwon ethiopia kambona nivi umata walaba iba aladu akasal patin kudasan kanaf wanni barbachisu hoji odu bra tareda jedan kanagatti kawli galan ambassador tibor naj gamasanin ethiopia rakwa makese jirtu kesa basu fi formanni jiru jedan
solutions that have come from within not from without we could have 100 different envoys all extremely capable
formanni kanargamu qabu achuma biyetti kesa male alamiti dandeti olana adda adda saqaban jilota libato ko ergu dandenya hala majirun garu adda dumma kamiyu fidu kadandaan nattin fakkatu jedane biyonni gamadiya qofti rakko ethiopia furu gurmaun sani qumsa akkantane ka ibsan ambassador naj China fi biyoti giddu galeessa bahaa keessa qaama isa furmaata barbaadu ta'uu qabu jedhan ambaasaadaroonni lameen oduu gabaastuu raadiyoo sagalee ameerikaa waliin gaaffiif deebii gaggeessanii bulchiinsi gosa irratti hirkate kan federaalaa rakkoo biyyattii amma mudate hundeedhaa jedhan ambaasaadar naaj
Ethnic federalism works in a place like Switzerland where you have ethnicities that are hostile to each other sharing the wealth but in Ethiopia
gosarati kan hundai tin federala kanojetu biya kasiuzerland bakka gosonni addaadatu walittin buin qabeenya sani fayedemu lafatti dandaanida ethiopia ke satigaru kan qoddatan hiyuma wanta ef halli jiru bifajjirate jedaniyo rakko ero amma ethiopia ke sejuru kadarana meshe ogganonni siyasa deggensa ummata argachuuf jecha gosan fayedemu sani ti kajedan ambassador but chirni federala gosarattir katekun wani yadame argamsisu dabu satu baballachu rakko kanaf gumache jedu
This generated a lot of antagonism from other ethnic groups and so what Ethiopians need to do is they really need to again go back to the drawing board
chirni kun gosota heddu grat yibbi heddun akka umam gode jira kanaf lammi wani Ethiopia dubatti debiun addadumma qaban karadandame waldandaudan debiyani attamitti nagan wali wajjinjirachu akka dandaan fala barbaadu qabu jedan gamakanen sirna federala kaasu yaalinta usi salpamiti jedame jira mummiti ministera abiy ahmed gara angotte gadufani bod jijjiramni siyaasa godan seena ethiopia keessatti iddo guddaan kan itti kennamu ture ka jedan ambassador naaj Ertran imma Ethiopia ke sakasentu motumman Ethiopia e hamusa garu jabesani morman
And as Don said he saw this as a phenomenal opportunity to get even that's why the initial acts against human rights and
Ertran halo bau akatarratilal kanaf jalqab ummata tigray fi lammi won Ertra kanen biyo fi kesa esun mora baqata tigray kesa turanizat itta mirgana mo madaqab waran Ertra kagageshe tuwe jedani dogogor gudda motumman Ethiopia hojjat yeroti PLF raayya warana Ethiopia ratti sarkaanfi budadesan deediken keessatti Ertran akka giddu sentu gochu saati kajedan ambassador but qode Ertran fudattes balaalifatani jiru lammiwan Ethiopia kanneen biyya alaa keessa jiraatan walitti bu'insa biyya keessa jiruuf hirmaannaan diiggaa fi ijaaraa ta'e fudhataa jiran qooda gama isaatii akka qabu kan ibsan ambaasaaddaroonni lameen rakkoo Ethiopiaa keessaa hundeedhaa buqqisuuf yoo barbaadame lammiiwwan biyyattii gatta'anii waa'ee garee isaanii dubbachuu qabu jedhu. Hawaasni addunyaas uummanni karaa itti rakkoo isaa furatu gama gargaaruun akka itti hirmaatu hubachiisanii jiru.